Impela kuyinhlanhla lenhle kubuya lapha ethabanekele manje ekuseni. Ngiyamangala nje. Umnakethu Neville ushito ukuthi labaningi abakhona ukuva lemuva. Niyakhona kungiva kahle hle manje lapho emuva na? Kukahle na? Kulungile. Ngimncane ngako ngifanele ngende umsindo lomnengi kakhulu ukuze abantu bathi ukuthi sengikhona. Ngako ngiyakhumbula ngalesinye isikhathi ngesikhathi ngisebenza emisebentini yesive. Mina ngikhuphuka sitebhisi futhi ngangivamise kugqoka ticathulo letinkulu kakhulu tinetipikili kudo. Ngibuya ekuhambeni emalayinini lamakhulu agezi. Futhi ngangikhuphuka ngetitebhisi nangosikhathi ihalt lo ngumngani wami. Beka ku-switchboard, nginesiqiniseko mnumzane Ginta, lapha ya angamati, kahle kakhulu. Ngako Edith wathi, Billy, wenda umsindo lomkhulu kakhulu, ube ungumfolo omncane kakhulu lengake ngambona. Ungcongcotsela letipikile letinkulu, nawukhuphuka letitebhisi. Ngathi yebo-ke Edith, ngimncane kakhulu, kumele ngende wonke umuntu athi ukuthi sengikhona, ngende umsindo lomnengi kakhulu. Yebo-ke. Ngisanza kuya la ngibithwe khona. Umnakethu Neville ungitshele ukuthi umngani wethu lolunge kakhulu, umnakethu Roy Robertson, njengoba angekho enkonzweni manje ekuseni, enzabeni yekuthi uyagula. Wakhe, benganelitinyo leligcwalisiwe, libangele kugula lokuthiyete, lase limbangela umkhuhlane, futhi ufanele akhishwe lona, ngiyacabanga masinyane nje. Na Roy bekasolo anjengababa kithi lapha. Uthi siyamthanda. Uthi ngitsite mina kethu Roy. Ngiyangena manje emizuzwini lembalwa nje kule nkonzo. Ngathi ngitocela libandla ukuthi sonke sikukhulekele manje ekuseni. Nakusasa uma ayakhona ukuthi ayonakekelwa lokho. Lelitinyo selikhule latsheka noma lokuthite. Kwelekeke kabi. Futhi bafanele bakusike bakukhiphe bese bayalikhipha. Umnakethu Roy ungumsizi njengoba nonke nathi lobuya empini yemhlaba yesibili loke wadutshulwa wabadicucu futhi kube bekungesibo buhle bankulunkulu ngabe akaphilanga ngisho nekuphila walaliswa emkhathini walabafile sikhathi lesithe imikhono ivithikile ekhathi lapha nemilende ivithikile nayo yomibili imizwa lemikhulu ibulewe nadokotela wathi uma angake aphile akayuze ahambe ngisho nasinye sinye selo ngemusa kaNkulunkulu uyasebenza onke malanga acanca nayo yonke into uNkulunkulu ube muhle kuye ngoba uyindoda lekahle futhi siyamthanda futhi sine asikapheleli sonke uma siphila kahle lokho akusho ukuthi singeke savelelwa inkinga eqinisweni kuchaza ukuthi yonke inkinga tibhekiswa ngakithi Ngoba dineni tinhlupho talabalungile kodwa uNkulunkulu umkhulula kutotonke nguleyo ingcenye lekhatimulako ngako sitocela umkhuleko nje lokhethekile manje ekuseni wemnakethu Roy angathi noma ukhona yini nomunye lapha noko longathanda ukukhulekelo longathanda ukukhunjulwa evini lemkhuleko na uma nje bebangaphakamisa tandla tabo kulungile lowo kukahle ake sisukume sime umzuzwana nje Uma nithanda sisakhuleka.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath.
Nkosi siyetha namuhla ekuqaleni kwelisabatha. Nelilanga licala kwenta umsebenti walo manje. Kundiza lendlule emhlabeni. Kuletha ukukhanya nekuphila kuleto dindo lemiselwe kwenta njalo.
And at the beginning of the service, which we are a portion of your church,
nasekuqaleni kwale nkonzo lekuthi siyingxenye yelibandla lakho lelibitelwe kubamba letinkonzo tekuphilisa uphiliswa enyameni kwalomtimba
to fulfill the wishes and desires
kugcwalisa tifiso nekulangatelela kwenkosi yethu lebusisiwe leyalinyadwa ngetiphambeko tethu futhi ngemivimba yayo saphiliswa futhi sitocela ekuqaleni kwale nkonzo lapho icala kuthatha timbiko tayo etingomeni netimfitiyo tethu ticala kuphakama Kuthi sitokhumbula manje ekuseni Nkosi wethu lothandzekako umnakethu loligugu Roy Robertson ingceku yakho lethobekile futhi siyathi ukuthi wasinzisa impilo yakhe le ensimini yempi, futhi ube muhle kuye, futhi namuhla uhlaselwe kugula futhi akakhona ukuthi enkonzweni. Futhi Nkosi, ngesikhathi basakhuleka endlini ya-John Mark, kwakunengelosi leyehla ngekhathi endlini yelijele lapho Petru bekaboshwe khona, lapho yavula iminyango ngalokuyimfihlakalo yase yamhola iphuma naye. Oh Nkosi, wena solo unguNkulunkulu, leto tingelosi tingaphansi kwemiyalo wakho manje ekuseni. Siyakhuleka Nkosi ukuthi sisakhuleka lapha endlini yaNkulunkulu kuthi tingelosi titoya endasi endlini yemnakethu Robertson. Sifiso sakhe kuba senzaweni yakhe lapha, kodwa kuhlaseleka kumbambe kwamcindezela phansi kuthi kwangathi tingelosi taNkulunkulu ingamkhulula mende asinze kuze athathe indzawo yakhe futhi endlini yaNkulunkulu. Bakhona nalabanye labendlule ebumadimeni bebagula, futhi sibone lomunye make lomdzala lapho asahamba ayohlala esitulweni aphakamisa tandla takhe lapho asatatabuka ema ngetinyawo takhe kude endlini yaNkulunkulu kuze aphiliswe. Siphe Nkosi kuthi aphume ahamba nekugcuma nebusha bewesifazane losemusha. Bonke labanye lophakamisa etandla tabo letiningi tato tiphakeme ngoba kubhaliwe futhi kucashuniwe phambilini kuthi ziningi tinhlupheko talolungile kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuto tonke. Kwangathi singandiza namuhla siye ekukholweni tandla tekukholwa kuthi utosikhulula kuko konke kugula nekuhlaseleka. Uma inkonzo seyiphelile kwangathi kungeke kwabakhona ngisho namunye logulako emkhathini wethu. Siphe Nkosi kuthi wonke longakholwa kutoba likholwa, futhi sisazindla etikwelivi lakho kwangathi moya loyingcwele angalithatha futhi alifake ngekhathi etinhlitiyweni tethu, nalapho ayinisele ize ibe sithelo selivi. Sendele lokhu Nkosi sisakhothamisa tinhloko tethu futhi sikucela egameni laJesu. Amen. Ningahlala phansi. Ngaphambi nje kwekungena kulomlayeto walenkonzo yamanje ekuseni, ngithothanza ukuveta emiqondweni yenu kusonzele uma akhona noma ngubani lonemaholide futhi longafuna kuya kuyinye yaleto tinkonzo letitobe tibanjelwe eMidletown, e-Ohio, leticala ngemsombuluko liviki titobanjelwa etinkundleni tekukhemba. Uyalati yini ligama nje laletinkundla tekukhemba jini? Mnakethu Sullivan, iMidletown lidolobha lelincane, ngiyacabanga licishe lifane neJeffersonville lapha, yindzawo yekudlalela ibasketball. Umnakethu Sullivan ungumelusi lapho, lomunye walelinye lalamabandla eFull Gospel lacishe abe ngemashumi lasithupha nalokutsite labambisanako nale nkonzo lena. Labato khona kukutshela lapho letinkundla tekukhonta tikhona, futhi kutobe kunetindlwana letiningi kuletinkundla tekukhemba. Ngitshelwe kanjalo kunakekela abantu labangathanda kuda, futhi letinkonzo titocala ngemsombuluko kuze kube ngumgcibelo emalanga lasithupha, futhi ingeke ibe khona ngelisondo ngenxa yalamanye emabandla kuthi bakhone kuba netinkonzo tabo temihla ngemihla. Mhlawumbe kutaba netinkonzo tekuphilisa noma umkhuleko walabagulako busuku ngabunye, futhi wonke umuntu umenyiwe kuthi leyo itocala ngengci mhlati lishumi kuya kumhlati lishumi nesihlanu ngemsombuluko kuya kumgcibelo. Nangabe uneliholide futhi uneliholide lakho lelitako futhi ungafisa kulicitha ngendlela lenjalo, yebo-ke singathokota impela kuba nawe. Ngingathanda futhi kukhuthaza bonke labo longakabhabhatiswa ngempapatiso obuKristu kuthi basale ngemuva manje ekuseni futhi bakucabange, futhi nilungele inkonzo yempapatiso letolandzela cishe emizuzwini lengemashumi lamane nesihlanu manje. Ngiyacabanga leyo itoba lapha kuleli bandla. Sivamileke kukhuthaza abantu ukuthi babhapatiswe ngempapatiso webuKristu futhi sathi kuthi umcoka ensindisweni, Ngoba wabhalwa inkosi yethu umyalo wayo wekugcina ebandleni noma njengoba yathuma libandla ekugcineni yathi hambani niye emhlabeni wonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe loyo lokholwako futhi abhabhatiswe uyosinziswa ngakho siyathi ukuthi kufanelekile ukuthi sibhabhatiswe ngekuculiswa futhi sitojabula kukwendela le nkonzo lena wena noma ngabe ngubani locinisekile enhlitiyweni yabo ukuthi Jesu Kristu uyindodana yankulunkulu ukuthi wafela kutosinzisa toni futhi nawe ungulowo lafela kutomsinzisa futhi uyafuna kuda bese ubhabhatiswe egameni lajesu kristu kuwo kuthethelelwa kwetono tenu usho kulo mhlaba kuthi uyakholwa kuthi tono takho tithethelelwe nekuthi manje sewutawuba ngumfunzi wenkosi Jesu kuthatha sincumo sakho uma ungenalo libandla kuya kulo sitokuthokotela kuba nawe kuthi uhlanganyele nathi side emalunga lapha lithabanekele livulekele noma ngubani lawo wonke umtimba wakristu walo lonke lihlelo sima njengenhlanganisela yemahlelo futhi sivula umnyango kubo bonke bantu akunandzaba ukuthi babo bani umbala sive noma sivumo kholo wonke umuntu wemukelekile noma ngubani lofunako akede uma ungenalo lelinye libandla singakuthokothela ukuthi ude utohlanganyela nathi akukho longakujoyina woda nje uma umnyango uvuleka futhi uhlanganyele nathi nguloko konke lokudzingako woda nje kanjalo woda ngensitiyo levulekile beka emahlombe akho esondweni futhi usisite sisaphikelela embili ngenxa yembuso kaNkulunkulu ngoba siyakholwa ukuthi lihora masinyane selisedudane kuthi lapho tonke letinto lekwakhulunywa ngato eBhayibhelini titogcwaliseka akungabateki kodwa labaningi benu basifundzile sakrushev sitatimende ku-UN ngalele linye lilanga njengoba ngacashunelwa sona ephepheni lase-Canada ngumngani wathi uma kunankulunkulu ulungele kuthanyela futhi ahlandele lithembele futhi ngani nini ema-capitalist njengoba enda ekucaleni ngako manje seningatifundzela ivaliwe sewulungele kuthanyela leli thempeli futhi futhi kabi likhomanisi lingaze lisho indlo lenjengaleyo pho bekanalokuthide noko kunjalo bekungema-capitalist ekucaleni labangele le nkinga thine singema-capitalist ngimvile wethu lothanzekako umelusi othanzekako umnakethu Neville aphawula kubomabona kudze wakhe noma umsakado wemoya kulo lokunye kusa kuthi loku kuchubeke njalo njalo emcondweni wami ngingeke nje ngikukhohlwe ngikucaphunele umngani wami itolo ebusuku kuthi loko bekuloku kuthi kutawuba emva kokususwa kwamoya loyingcwele ususwe emhlabeni leyo nkolo yelibandla lelibophekile iyochubeka njalo njalo lingathi kwasamehluko nike nakwenta nenta bangakhi labakuvile loko na ngabe bekungethusi loko na abamathi moya loyingcwele ngakho bangeke bathi uma sekahambile futhi bayobe baqhubeka nje kanjalo ngalokufanako uma loyo munye wekugcina sekanamatheliwe ngeluphawu ngekhathi emtimbeni wakristu bayobe solo baqhubeka nje betama kuletha labaphendukile kuwo ngoba abathi ukuthi uyini naleti nkolo tabo letibophekile titochubeka nje njengoba betisolo tinjalo manje kungahle kungangeni kujule kini njengoba kwendile kini kodwa loko bekusitatimende lesethusa mbamba kuthi bayoba khashane kakhulu basemisimetweni nje yenkolo baze bangaphuthelwa ngumoya loyingcwele ngoba abathi ukuthi uyini kwekucala nje uNkulunkulu abe nemusa kithi mnakethu ngitothanda kuphila kulokuphila nesifiso sami kuze ngisho nekudabukisa lokuncane kwakhe ngitokwathi enhlitweni yami kuthi ngingenta into letemdabukisa yena kuthi ngitokhona kukuva ngemzuzwana nje Angisayiphathi ke yekungabikho kwakhe. Angifuni kuba lapha uma angekho yena lapha. Ngifuna ngibe ngihambile ngaleso sikhathi. Yebo mnumzane, ngoba iyobe ingasekho ingadi esihlalweni semusa. Kuyohwalala futhi kube nenfuthu, futhi kube mnyama. Lendzawo lengcwele ingeke isaba nemmeli lapho. Kusincengela ecaleni lethu ngaleso sikhathi. Niyati yini kuthi umbhalo uyakusho lokho na? Lendzawo lengcwele beyithunca indvuthu. Kwase kude ingadi ethi kwesihlalo semusa. Ngako kwase kukwehlulela. Uma inkosi ithanda ngalesinye sikhathi nakuqala likwindla, itosipha imvuselelo yebusuku lobumbhalo. Futhi nje sengikuncumile emcondweni wami. Ngifuna kuthatha leyo ncwadi yetambulo. Kuthi siyidadishe, sichubeke sehle naleyo ncwadi yetambulo, sichubeke. Manje namuhla ngiyathi kuthi kunalabo abanengongenako, kuthi akhulekelwe. Nelihovisi lambe livaliwe namuhla, noma kuleli viki. Kuthi labanye balabantu bebedile, abakalitholi lithuba lekuthi bakhulekelwe. Ngephandle lapho, ngenxa yokuthi labafana bebaphumile lilanga linye noma lokunjalo kuyophumula. Banemsebenzi lomnengi labafanele bawende umsebenzi longewabo kwengeta nemsebenzi walelithabanekele netingcingo tami nayo yonke into kugcina sekukucika nje futhi ngakho ke nguleso sizathu ngiyathi ngifanele ngiphumele endzawana thite kanye emva kwesikhathi futhi ngende into lehlukile futhi ngiyathi bayakwenda nabo ngakho bangishayele ngathi ngicanga ukuthi kutolunga Futhi sitokhulekela labagulako emizuzwaneni lembalo. Futhi ngicabange ukuthi sitofunda leminye kule livi laNkulunkulu. Uma unele Bible lakho manje, ase sivule encwadini ya Isaya. Ngifuna kunibona niyithola incwadi yenu futhi niyifunde. Ngifunda uma singenawo nje noma linye noma lamabili emavi esiwafundzako noko. Lila nkulunkulu laphakathi livi lelingafi lingeke lendlula sahluko semashumi lasihlanu nesihlanu sa Isaya sihloko insinziso lenguna phakathi
Ho everyone that thirsteth come ye to the waters
Oh wonke lomile wotani emandini naloyo lode imali wotani nitsenge futhi nidle Ya, wotani nitsenge liwayini. Lubisi ngaphandle kwemali nangaphandle kwembadalo.
Why do you spend money for that which is not bread?
And ungani nini nichitha imali kuloko lokungesiso singwa na? Futhi nisebentele indlo lengenelisi na? Ngilalelisiseni futhi nidle loko lokulungile. Uthi nende umphefumulo wenu wename ngekudla lokukhuluphalisiwe.
Incline your ear and come unto me here and your
Beka indlebe ute kimi ulalele nemphefumulo wakho utophila. Uthi ngidokwenta sivumelwane saphakathi nawe. Ngisho nemusa lomnengi wa Davide.
I'd like to speak to you just for a few moments.
Ngifuna ukukhuluma nani kwemizuzu nje lembalo nesifundo lesithi ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwembadalo.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice.
Kunetindo letinenge kakhulu letichaza nako temalanga ethu. Kunengi kakhulu lokuyenga abantu kuloko lesikubita ngetintokodo futhi kwabo bonke abantu yonke iminyaka
There are the enticements for the young people the modern dances
Une kulutwa lokunengwe abantu labasha imidanso yesimanje nemaphati ekuthi inyukunye nalomculo lebanawo lohambisana nawo futhi konke kuyayenga kwendele lokuthi jabulisa Angikatsali kuthi lihle kanjani likhaya umntwana lakhuliswe kulo nekuthi ufundiswe kanjani kuthi ende kahle uma lo mntwana angakwemukeli lokho kwathi kwekutalwa lokusha Umculo wekutinyukunya uyakubamba kunaka kwakhe masinyane nje nakawuva.
Because in him is born in him by nature a carnal spirit.
Ngoba kuye kutelwe kuye ngekwemvelo umoya wenyama. Futhi emandla adevele makhulu namuhla aze abambe umoya waloyo lomncanyana.
How much more will it do to the old man that has rejected the new birth?
Futhi angenda kakhulu kangakanani kulomdzala ke lo encabe kutala lokusha. Ngoba kuphela nje lapho impilo yakho iguquliwe. Futhi sewuguquliwe futhi watalwa kabusha embusweni waNkulunkulu. Imvelo yakho itawusolo iyetindlo temhlaba. Akunandzaba ukuthi ukholwa kanjani. Ngephandle uma lokho kuguquliwe kuwe.
You can worship and be religious, but still that will have some.
Ungakhonda futhi ube ngilokholwako. Kodwa lokho kutosolo kuba nemandla lathonsako kuwe. Ngoba lo muntu lona lomdzala wesono netifiso takhe usengakafi ngekhathi kuwe. Kodwa waye wavumela Kristu athathe sihlalo enhlitweni yakho. Leto tintfo atikhathati kukhulu kakhulu. Ngingeke ngalisho ligama lalendvodza ngoba angikhoni kulikhumbula manje. Kodwa labaningi benu batomkhumbula. Bathi bekunesichingi lapho emadoda bekavame kuya khona. Ngekubahlalela endleleni bababulale nebesifazane bebayaye baphume bahlabela. Netingoma tabo tatikhazana kuze kuthi ematilosi lebebendlula lapho ngemikhumbi bekaphambukela angene. Bese ke lamasotsha labahlalele endleleni bekabamba lamatilosi angakanaki bese ayababulala. Futhi lenye indvodza beyifuna kwendlula ngalapho wase uthi ematilosi akhe akamkhungele epalini lelimile. Bese bafaka indlo letsite emlonyeni wakhe kuze angakhoni kumemeta. Wase ufaka tindlo tekuvimba umsindo etindlebeni talamatilosi akhe kuze angeva lutho futhi ahambe endlule kukuva. Nalabesifazane baphuma badansa futhi bamemeta futhi bahlabela futhi kwakukuhle kakhulu. Waze wantshintsha sikhumba etandleni takhe amemeta ematilosi akhe, phambukani ningene, phambukani ningene. Kodwa akakhonanga kumuva, bekafake tindlo tekuvimba umsindo etindlebeni tawo. Futhi yase ihamba ngemkhumbi iya endzaweni letsite lapho bebatomkhumula khona sifihla buso noma bakhumule tandla takhe. Futhi bekafanele akhiphe letindlo letivimbela umsindo etindlebeni tawo. Lapho ngesikhathi ihamba etitaladini yeva umhlabeleli lobeka sezingeni kakhulu kunaloyo losendasi lapho. Kangangoba ngesikhathi endlula lapho futhi bathi, sihambi lesikhulu singaphindza yini sikubophele kuleli pali futhi. Wathi cha, ngiyekeleni nje ngingakakhungwa. Ngive into lephakeme kakhulu kangangoba lokho kungeke kusangikhathata nhlobo.
That's the way it is to a born again Christian.
Amen.
They found something so much greater.
Ungaleyo ndlela ke kumkristu lotelwe kabusha athola indlo lengcono kakhulu kunalokuthi inyukunya lokunengi nekuthi jabulisa kwalomhlaba. Ajatshuliswa ngumoya loyingcwele kukhulu kakhulu kangangoba umhlaba ufile kubo.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you got to
uma uya kulokuthi jabulisa lokushiphile ufanele ukhumbule ukuthi umele uthathe imali lenengi. Umfolo omncane uthatha singane sakhe kulamaphathi lawa nale midanso lena kanjalo njalo utobhadala lokunengi kwemholo wakhe weliviki.
And the old people who tried to find
nebantfu labadzala labetama kuthola injabulo ngekuya emabhareni etshwala kunatsa bakhohlwe tinsizi tabo teliviki batodzingeka babhadale imali lenkulu.
And what do they get from it?
Futhi batholani kuyo na? Abatholi kwasalutho ngephandle kwebuhlungu benhlitiyo. Futhi khumbulani, uyofanele ukubhadale ngaloko naNkulunkulu ngalelinye lilanga nengokhelo yesono kufa.
You don't make nothing here on earth, Brian. It's a false mirage.
Awendi kwasalutho lapha emhlabeni ngako. Lutela kulemanga. Kunatha kutokwengeta lusizi nje kuphela. Sono sitokwengeta kufa etikwe kufa. Siphetho sakho kutoba kwehlukana naNkulunkulu. Phakathi ekhathi echibini lemlilo. Uthi ungeke uzuze salutho. Kodwa ulahlekelwe.
Then God comes and asks the question.
Bese ke uNkulunkulu uyeda ubuta umbuto uyichithelani imali yakho ngaleto tindlo letingenelisi na ukwendelani na yini leyenda umuntu afune ukukwenda na bachitha konke loko labanako konke loko labangakuhola kuthenga kunatha kugcokisa wesifazane lothite labangagijima naye noma letsite elive tinjabulo letigcwele inganuko kodwa siyatshelwa ebhayibhelini futhi sibitelwa kuta kuNkulunkulu nekutothenga injabulo yaphakathi nekuphila lokuphakathi ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwembadalo leto tindlo tingeke tenelise nesiphetho sato kufa kwaphakathi uthi kukubita yonke imali longayibuthisa ndzawonye kuba ngusozimali lomkhulu noma umjabulisi noma umfana lohlekisako noma ngabe yini longahle ube ngiyo noma intombatana ledumile noma ngabe kuyini kubita konke longakucokelela ndzawonye kwenda lokho Ungagcoka ngekugcoka lokunengi lokuphakeme futhi wende letimvo leto umhlaba lotendako ube utovuna nje kuphela lisheke lekulahla kwaphakathi uNkulunkulu wathi ke kungani na Siyokwendani ngalolo suku lekwahlulelwa uma sibutwa kuthi sikwendeleni lokho na Iyothini impendulo yakho na? Iyoba yini impendulo kule America esimanje? Lesho ukuthi isive semaKristu. Futhi kunemali nenengi lechithelwa inkantini esikhatsini lesingange eminyaka kunale khona yekudla. Kungani nichitha imali yenu? Nalolo hlobo lolunjalo letinto na. Abe kanzi uhulumende angakuthumela ejele ngenxa yemthelo lobita emadola lasihlanu mhlawumbe lo uthumele endzaweni letsite lobe ungakabekeki ngeluhlelo kwemukela imithelo. Kuthumela tithunywa tenkolo ngesheya kwetilwane. Siyobutwa ngalelinye ilanga. Ukwendeleni na?
We are a Christian nation and billions are sent to
Sisive semaKristu netikizikizi tithunyelwa kulabo bantu khona ngale labo lesetama kuthenga bungani babo manje bayabe ncaba akumangalisi Khrushchev athite uma kunaNkulunkulu utothanyela sigodlo sakhe sihlobe futhi
the heathens can make such statements to bring shame upon us
Emahedeni angenda statement lesinjalo kuletha lihlazo kithi indlo leinhlekisa kanjena pho futhi sidibita ngamaKristu uNkulunkulu wathi wota utsenge kuphila lokuphakathi ngaphandle kwemali ngaphandle kwembadalo kuphila ingunaphakathi futhi sifulathelisa imitimba yethu kuko futhi simhleke ebusweni bakhe siyokwenda ini ngalolo suku na kuyoba yini na uma uNkulunkulu asinika tindlo ukuthi sitende futhi asinike imali futhi asende sive lesinjinge kakhulu ngaphansi kwamazulu khona ke uNkulunkulu uyosibuda kuthi sendeni ngayo sichithelani imali yethu ngetindlo letingenelisi na hayi esiveni kuphela kodwa lokho obutwa nakumuntu ngamunye kusukela kubopeni kuya etigidzini temadola ngamunye latoniketwa wona Uma emadoda abulalana ngisandza kufundza indzatshana nje lapho bafana lababili labasebenta enkambo yekutingela lolomunye bekane bantwana labasihlanu lolomunye bekana lababili futhi lolomunye kwadzingeka aphelelwe ngumsebenti futhi lomunye walabafana lobekane bantwana lababili noma anebantwana labasihlanu wativela kuthi udzinga kakhulu lomsebenti kunalona lonebantwana lababili wase uyahamba uyodingela naye wamdubula ngemuva emhlana imali ngulolo hlobo lwesive ngulolo hlobo lwemuvo ngulolo hlobo lwemoya lolubusa abantu ngakho ke niyabona kuthi kwakufanele kube mgcoka kanjani lokutalwa lokusha ufanele utalwe kabusha kufanele kube njalo wotani kimi futhi nithenga ngaphandle kwemali ungeke uthi bengide imali awudzingi kwasamali kuniketwa ngesihle thina emamerika sikujwayele kubhadalela indlela yethu kuyo yonke into nguleso sicubulo sethu siyatibhadalela tinto sinemali sibukise ngemadola laliphepha kulamanye emave kanjalo njalo lapho yile singene ubona tivakashi tingena yonke tigcwele tinsiba nalokukahle emamerika ayaba nakekela leyo nto kuthola imali ngekukhohlakala emehlweni kaNkulunkulu loku ngeke kwathenga indlela yethu leya ezulwini kodwa yonke into emerika sifanele sibhadale indlela yethu uya esitolo sekudlela futhi udla ligina lakho futhi uma ungabeki imali etafuleni kupha lo weda ithiphu kuba nekuswaca lokuba sebusweni bakhe abe abhadalwa ngule nkampani layisebentelako futhi lokho bekufanele kube ngemaphesenti lalishumi lokungenani noma ngetulu kwesikweneti sakho uma ungakwendi loyo weda uzokubukela phansi njengalofelelako noma luhlobo loludzide lo lolungephani imali abe kanzi uyayithola imali yakhe ngicabanga ukuthi kulihlazo nemahloni kukwenda ngiyacabanga kukwehluleka kwehluleka kahle hle kulesive kwakuvame kuba abantu labalungile tindzawo letikahle lebetingakuvumeli loko kodwa konke kuya emoyeni munye lomkhulu bengineluhambo ngesitimela nalo sitana ngekuthwala timphahla bengiphethe liphutumende lelincane ngalesinye sandla neliphutumende lelikhulu kulelesinye nesikhwanyana setindvo tekushefa ekhwapheni lami futhi bengihamba lolo sitana ngekuthwala timphahla weda wathi ngingakuthwalela lona na ngathi oh ngiyakhona lapha yanje esitimeleni mnumzane ngiyabonga kakhulu cishe nje oh emayadi langemashumi lamathathu wathi ngitolithatha futhi wayithatha lendvo lencane wayiphakamisa wahamba wachubeka yebo-ke uma sekefikile ngacabanga mhlawumbe bengathi kuthi uyabhadalwa kodwa ngitomnika nje ihafu yelidola mhlawumbe bekaphethe timphahla tami cishe singathi umzuzu cishe bucali kuyofika lapha ekugcineni kwale thabanekele lapha agibela khona sitimela ngagibela kule sitimela kucala ngase ngelula sandla ngalithatha ngamnika half elidola wathi kancane nje ngathi yini mnumzane wathi ngikuthwalele etikhwama letinthathu wena ngathi yebo mnumzane kunjalo yini leli phutha pho wathi imali lencane lengibitana yona ngemashumi lamabili nesihlanu emasenti sikhwama lisisinye ungigweneta lamanye futhi emashumi lamabili nesihlanu emasenti niyabona lobo ke bumerika yonke into imele ibhadalwe uyahamba ugibele imoto yakho bese uyiyekela ibhajo esigodzini bese uthola umuntu lotside kuthi akudonsa kukhiphe ngcono uvele ulungele kubhadala ngoba batakubhadalisa ngayo umthonsi waletishayisile timoto uyetha akulanze utokubita imali letside ngelimayela futhi uma umlimi emahlandla layifica kulalishumi akhipha sigulumba sakhe utawuba kubi kakhulu kunaloko ufanele ubhadale yonke into loyentelwako yonke into kubhadala imali futhi mukhulu kangakanani-ke umgodzi sono lesikufake kuwo ngubani longake akukhiphe emgodzini wesono kodwa nkulunkulu ukukhipha kulo mgodi wesono ngaphandle kwemali ngaphandle kwembadalo lapho kungekho namunye longakukhipha uma ungambhadali kahle lo mdonsi waletishayisile timoto ngekukudonsa uyohlala lapho emgodini ufanele ube nale mali noma nakungenjalo uyohlala khona lapho emgodini kodwa umgodi lo mubi kakhulu lowake wangena kuwo ngulodeveli la kufaka kuwo umgodi wesono nokungakholwa nkulunkulu ngekuthanza kwakhe uyakukhipha ngaphandle kwemali ngaphandle kwembadalo kepha noma kunjalo uhlala la mgodini hlaphatha nje sono futhi awumbithi ngisho nekumbitha yena uma ukhipha logcumukele ngalokuvamile bafaka luketane lolukhulu balufake le ekhathi emgodini balubophele kubhamba noma kanjalo njalo bese baqala ukudumisa injini bese-ke emandla ale moto aqala kudonsa nale mishini aledonsako iqala kusebenza futhi ikudonse uphume uma nkulunkulu akuthola usemgodini wesono futhi akuva umbida uthumela lapho phansi luketane lolwagoxodwa eCalvary luthando lankulunkulu bese uluhuka enhlitweni yakho bese ufaka emandla amoya loyingcwele lapho kuthi acale kudonsa futhi akukubiti lutho kepha noko sihlala lapho emgodini ngoba asikhoni ukubhadala ngemakhukhu ethu. Sine ma-America sicabanga ukuthi singakubhadala ngalokuphuma emakhukhwini ethu. Kodwa ungeke kungaphandle kwemali noma ngaphandle kwembadalo. Awukubhadali ebandleni. Jesu wakubhadala eCalvary. Kodwa abantu banemahloni ngawo. Bawufuna ngeyabo indlela. uNkulunkulu unendlela yakhe ukuthi uwemukele ngayo wena. Futhi ingesihle uma utoyithatha. Ngalokwejwayelekile, uma bakukhipha emgodini, uba nemihuzuko yonke indzawo, ufanele uye esibhedlela. Futhi ngaphambi kwekuthi bacale ukusebenza, ngaphambi kwekuthi kwendiwe noma yini, bayabuta, ngubani lo tobhadala letindleko.
If we're going to sew up the wounds,
uma sitothunga letilonza, uma sitothela emafutha ekhasi, bese sikunika imijovo kukuvikela ukuthi ungabi najevu engatini. Hloboluni lemshwalensi lonalo na. Ngaphambi kwekuthi bende ngisho nayinye indlo, kumele kube imali elayinini. Kodwa uma inkosi yethu ifaka luketane lwayo loluthandwa kugiga inhliziyo yakho bese iyakudonsa ikukhiphe emgodini wesono iphilisa yonke inhliziyo leyephukile isuse sonke sono naleso sikwenethi silahlelwa elwandle lokukhohlwa kuthi singaphinzi sikhunjulwe ngawe wotani ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwembadalo akunandzaba kuthi nisikeke kabi kanjani nekuthi nihubuke kabi kangakanani kuthi umndeni wakho wende kanjani noma wena lokwendile akukho sikwenethi kubo uphilisa buhlungu benhlitiyo asuse donke tinsizi takho walinyatwa ngetiphambeko takho wahubulwa ngebubi bakho kuhlushwa kwekuthula kwethu kwakukuye futhi ngemivimba yakhe saphiliswa Gonge kumahala futhi singeke sikwemukele kungoba sibuswa ngumoya longasiwo sibuswa ngumoya wesive umoya wemhlaba esikhundleni sekubuswa ngumoya waNkulunkulu umoya loyingcwele loziholako futhi usiqondise kuwo onke emaqiniso futhi wende iBhayibheli libe njalo ngalesinye sikhathi lesendlulile bengikhuluma nalelinye liheden wathi Kucabange nje mnumzane Branham lonke lolusizi lokuphila nenzo kuphela lesinayo ukuthi sisinziswe imibhalo nje lelidzala yebuJuda
Oh I said sir that may be all you have
Oh ngathi mnumzane lo kungaba ngiko konke lonako kodwa nginenzo lengetulu kwaloko nginemoya waloyo lowalibhala Lobo kuyaliqinisekisa futhi kulenda libe njalo sonke sethembiso beyangathi ukuthi akuthathe kanjani lokho
See you got
Ngiyabona nifanele nite nitsenge ngaphandle kwemali nitsenge ngaphandle kwembadalo akubithi lutho kungesihle kunoma ngubani lothandzako akede uNkulunkulu uyakudonsa ukukhiphe emgodzini njengalendvodza kuleli gede lekuthiwa lihle beyifakwe emgodzini kusukela esibeletweni samake wayo ngudevil lobeka ikhubatile etinyaweni tayo indlela yayo yakuphila bekucela lephiwa kona kubantu lebebendlula lapho futhi isahleti egedeni ngaloko kusa yabona abashumayeli lababili labangemapentecostal beda kungekho kwasandibileshi emkhathini wabo ngoba wathi isiliva anginayo futhi indibileshi imali lencane leli siliva isiliva negolide anginayo ngiyacabanga le ndoda yacabanga into lenjengalena asikho sidzingo sekulandza inkomishi yami mhlawumbe betama kucokelela imali lenele beyineminyaka lengemashumi lamane budzala futhi mhlawumbe betama kucokelela imali leyenele lo dokotela bekangamentela lipheya letinsimbi tekusimisa imilende kuthi ahambe ngato ngoba yona etihlakale nitayo kulapho la yayibuthakathaka khona futhi mhlawumbe beyifanele ibe nemali kulala elayinini ngaphambi kokuthi lo dokotela ayinike lusito futhi ayinasidzingo sekuthi ibambe yayo inkomishi kulabashumayeli laba basepentecostal lebe bangenalutho lithuba bona beyiphuye kakhulu kuthi ingahle ikhone kuthola peni loyedwa kulabo bafo kodwa uma ibuka ekhathi ebusweni babo munye lo semusha futhi akhophota nebusha lolomunye amdzala futhi ashwaphene njengaJohane lapho Petru naJohane benyukela kulelo gede yabona indlo letsite kuleyo ndvodza leseyisha loko kuthi lokukhophota kwakungehluli kwaloko lokwejwayelekile yabuka ngephansi kwaloko kushwaphana neminako kwelilanga laseGalile lelishize buso balomdwebi lomncane kwakunenjabulo lengakhulumeki futhi legcwele inkathi mulo yabona indlo letsite lebe ingathi yehluke kancanyana nyathi kukhona lokutsite ngebuKristu lokwenta abantu babukeke behlukile bantu labahle kube ndlula bonke emhlabeni wonke wase uthatha inkomishi yakhe wayibamba nemphostoli Petro angilomdzala kunabo bonke wathi isiliva negolide anginayo ngalamanye amagama ngingeke ngakusita ngisho nangani kuthenga letimboko tekuhamba leti isiliva negolide anginayo kodwa loko lenginako bekayile kuyothenga kuye lonemali netinfokoto teliwayini lensinziso bekasanza kubuya emalanga lamabili noma lamathathu ngaphambi kwaloko asuka ePentecost lapho lokuthite bekwendekile ngalensizwa yagcuma nga-amen lomkhulu kuko yase imbuka emehlweni kwendekani na lolo ketane lwekuvelwa loluvelo lwakhe lolwathi nginelivelo kulabagulako lo moya lofanako lowathatha indzawo enhlikweni yalomdwebi lomdzala wathi ngasemalini ke anginayo kodwa nginendwa letothatha indzawo yayo ngaloko phinde kadigitsi loko lenginako manje khumbulani Petro bekangumJuda futhi ayayithandza imali ngekwemvelo kodwa lo mJuda lona bekasaphendukile hayi kuthi loko lenginako ngiyakuthengisela kona kodwa loko lenginako ngiyakunika kona
such as I haven't got a penny in my pocket
Loba lenginako anginapeni ekhukhwini lami bengingeke ngikhone kutsenga ilofisingwa bengingeke ngakhona kutsenga lutho ngite ngisho sendi kodwa uma ungakwemukela loko lenginako ngitokunika kona ngoba ngaphiwa kona nguloko lesikudzingako loko lenginako ngikunika kona.
What do you have, sir? I've been up to him that sells milk.
Yini lolona emnumzane? Bengisenhla kuye lothengisa lubisi neluju ngaphandle kwembadalo. Ngitokunika lona. Awungikweneti lutho ngalo. Uma ungalwemukela ngitokunika lona. Hayi njengalothi akubhadalisa kodwa labo labathokupha ngoba njengoba wemukela ngesihle niketa ngesihle nawe bekumyalo wenkosi yakhe emalanga lamathathu nje ngaphambili. Hambani emhlabeni wonke nishumayele livangeli loyo lokholwako futhi abhabhatiswe uyosinziswa futhi loyo longakholwa uyolahlwa leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako egameni lami bayokhipha emadimoni bayokhuluma ngetilimi letinsha uma banatha tindlo leti bulalako ungeke kubalimathe bona uma bathatha tinyoka ingeke tibakhathake njengoba nemukele ngesihle. Niketani ngesihle nani. Lo mJuda besaguquliwe lesikudzinga America kuguqulwa kwamoya loyingwele kuthi kuthathe indzawo yemisimeto letsite yenkolo njengoba wemukela ngesihle. Niketa ngesihle nawe. Lo walenginako ngiyakunika kona egameni la Jesu Kristu waseNazareth. Sukuma uhambe kukholwa kulelo gama lelingakangcoliswa lemdali akumangalisi nje ahamba achuta futhi agcuma futhi adumisa uNkulunkulu. Oh niyathathi tindlo letinkulu beka mhlawumbe athethi lapho iminyaka lengemashumi lamane etama kuthola imali lenele kuthi ithengela timbokote kuhamba kodwa akakhonanga kukwenda kodwa khona lapho nje enzaweni lengakalindzeleki kakhulu nesikhathi lesingakalindzeleki nalaba angakalindzeleki bantu labangasilutho wathola lokho lebeka kufuna. Ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu ukwenda ngale yondlela.
And a bunch of little so-called holy rollers one night.
Nesicubu salabancane lababithwa ngebagicike labangcwele ngalobunye busuku ngathola lokho lebengikufuna. Lokho imali beyingakhoni ukukuthenga. Esicubini salabangadi lutho labangakafunzi bantu labagcwele kabi nje. Emanigro kwecala nje. Buphuma ngale kulencane leguguliwe isaluni leguguliwe esiyilweni ngathola imbadalo bucwebe ngesikhathi loyo lomnyama ngelibala angibuka emehlweni wase uthi ngabe umemukele moya longcwele kusukela wakholwa na. Oh kwakuyinto lebengiyifuna ngangingakalindzeli kuyithola emkhathini walabo bantu kodwa bebanaloko lebengikufuna.
The UN today, they wouldn't accept what we got.
Naga UN namuhla bebangeke bakwemukele loko lesinako kodwa nguloko lesikudzingako. Khrushchev nabo bonke lalabanye babo badzinga Kristu empapatisweni wamoya longcwele. Utontintsha timilo tabo utokwenda emadvodza labo labamenyanyako babe bomnakethu utosusa bugovu nenzondo nekuhwilitisana bese ufaka luthando nenfokodo nekuthula kulunga nesehawu. Yebo kusetindzaweni letingakalindzeleki ngaleti yetikhathi la uthola lokufunako khona. Ngabe bebanganiketani bantwana baka-Israyeli konke lalaba kuthethe eGibhithe libe tinzebe tabo topha lapho lulimi lwabo lulengela ngephandle kwemlomo yabo bebanganiketa ngalo lonke leli golide lebalithethe kumaGibhithe ngekuthi banathe kanye nje labanzako emandi. Baholi babo basehlane bebabaholele etiyalwini etiyalo kusuka etigodzini uye emithonjeni kodwa tonke tatomile. Ngakho-ke nakukuta ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwembadalo liphimbo lakhuluma kumprofeti lathi Kuluma naleli dwala. Into leyo mekunako konke lokusehlana. Into lekhashane kakhulu nemandi. Lapho goma kwabo kwaqedwa ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwembadalo. Khuluma naleli dwala. Hayi kuthi badala leli dwala, kodwa khuluma naleli dwala. Usengulelo dwala nakusihlwa. Ulidwala eveni lelo misile. Uma uhamba eveni lelo misile, khuluma naleli dwala. Awudzingi ukuthi umbadale. Khuluma naye.
He's a very present help in a time of trouble.
Futhi ulusito loluhlala lukhona ngesikhathi senkinga. Uma ugula, khuluma naleli dwala. Uma uguliswa zono, khuluma naleli dwala. Uma ukhathele, khuluma naleli dwala. Niyabona? Kwabonakala kwangathi belingaba noma ngikuphi, kwabukeka kanjalo. Uma kungekho mandi phansi etindzaweni letincane, lapho kwakunemithombo khona, bengeke abe khona emandi ethi kwaleyantsaba ngasedwaleni. Nkulunkulu wenda tinzo ngendlela lesemuva kuloko umuntu lakucabangako. Leli dwala indzawo leyo mekunato tonke ehlane, kodwa wathi khuluma naleli dwala. Namuhla bantu bayengwe kakhulu, bacabanga ukuthi uma bangahamba bese basho imikhuleko yabo, babhadale umpristi tside kuthi abasholo imikhuleko lembalwa, babhadale indlela yabo yekuphumelela. Uma bangakha libandla lelikhulu nzawana tside nendvodza letside lenjingile itolisekela ngetimali, bachubeke nekuphila ngenkanuko, babe nalo uthite lomunye lotho omkhulekela, ucabanga ukuthi nguloko nje. Nkulunkulu akayidzingi le mali yakho lengcolile. Into yonke layifunako kuthi nikela kwakho nekuphila kuthi ukhulume naye. Nkulunkulu ukuphe imali, ungayichitheli tindlo letingenelisi, yichithe etindlweni letenelisako. Kodwa kuletha kwenelisa kweliciniso ungeke uze ukuthole ngaphandle uze ukhulume naleli dwala. Laletha emandi laniketha kuphila ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwembadalo. Futhi banatha nemaqamela abo anatha, nebancana babo banatha, futhi lisasolo lingumthombo logeleta ehlane. Nakanjalo ke yena lidwala namuhla kulelive lelomisile. Lebantu lababhubhako noma ngibantu okholwa nguye angeke abhubhe, kodwa unekuphila lokuphakathi. Qaphelani, bonke ebusuku bebangathingeki ukuthi bakhathateke ngesingwa. Singwa sabo sasilethwa kubo bonke ebusuku sisisha. Siyahamba namuhla siyothola ilofu yesingwa. Uma ungilophila ngekucela uthi uhambe uye lapha esitolo bese uthi ngiyafuna futhi ngidinga ilofu yesingwa. Angathi ngikhombise kuqala ikota yakho, ngifanele ngibe nemashumi lamabili nesihlanu emasendi ale lofu lena yesingwa. Futhi unani ke uma uyithola? Loku sekuthi akuphume kancane, kodwa unaloku phansi kunako konke kolo langakukhicita. Bathatha onke la lamavitamin kuye, onke lamakhafithi, bese banika ingulube. Bahlanganise isicubu sekwekubhoca lokubamba lamashika ndzawonye, bese bayawasefa aphume, bese benta ilofu yesingwa sakhiwe ngaleti ngcolile tandla letenyanyekako tikhathi letiningi. Uyabona ukuthi uthola nesinkweni sakho ngalesinye isikhathi tithungo tetinwele netindlo letingalungi neticeshana tekugocota nayo yonke into lenye lewela kulawo mabhikawosi. Bantu labatoni labanetifo tabogqunsula nayo yonke into bakuhlanganise ekhathi kuso. Uma ungasibona sendiwa bewungeke usidle ngisho kusidla. Futhi noko ubhadala emashumi lamabili nesihlanu emasenti akho, noma nakungenjalo usitholi. Futhi Nkulunkulu bengabondla bonke busuku ngesinkwa lesentiwe dandla tetingelosi ngaphandle kwemali, ngaphandle kwembadalo. Futhi namuhla leso singwa sasimelele Kristu kuphila kwakamoya kwehla kuvela ezulwini kutoniketa kuphila kwakhe. Futhi Nkulunkulu uniketa abantwana bakhe onke malanga kwathi lokusha. Niyakhumbula uma basigcinile leso singwa basigcinela lingemuso sasonakala. Uva lomunye akhuluma ngako. Yebo ke ngine ngitokutshela ngingumluthela ngiyipresbyterian Baptist ngiPentecostal leyo ilofu yesinkwa lenzala leyendiwe ngesandla kuloko lokukhona kuyo iyenyanyeka nje uthi yendiwe ngetandla tebantu kodwa uma uva kwathi kwekufakazi lobusha manje ekuseni emkhulekweni umoya loyingcwele ubhabhatise umphefumulo wami kabusha o mnakethu loko kudla kwetingelosi ubondla ngalokusha ongemalanga lokuvela ezulwini imvula yetibusiso siyayidzinga emathonsi emusa ayawa edute nathi kodwa le mvula siyayicela oh yebo thumela sehle lesivela ezulwini lesisha nkosi kristu singwa sekuphila sijike ngekhathi enhlitweni yami futhi angivumele ngithokothele bukhona bakhe lobukhulu impela babonga kakhulu bebagcwele kubonga futhi noma nguyiphi indvodza noma wesifazane lotelwe ngamoya wankulunkulu futhi emukela moya longcwele uyohlala njalo agcwele kubonga akunanzaba kuthi kwentekani uyogcwala kubonga njengalolomncane umfana loyimpumbuthe letule tinsabele bheni lomncane watalwa cishe anetinyanga letisiphohlwe ngobuzala emathadwasi acala kukhula ambonya emehlo akhe batali bakhe bekaphuyile bebahlala elubumbeni loludzala eceleni kweligcuma futhi bebathi kuthi loko kuhlindwa lokunengi kungawasinzisa emehlo abheni lomncane kuze akhone kubona besa umfana manje locishe abe neminyaka lelishumi nakubili budzala batali bakhe bebakhona nje kuthola leyenele ukuthi bathole isinkwa sabo nenyama umnyaka wonke bebangakhoni kubhadala lokuhlindwa bonke bomakhelwane kanye kanye bambona bheni lomncane etama kudlala nabokhewana labancane ngephandle lapho angaboni emehlweni bengakuboni lebebakwenda bamvela futhi ngamunye ngalowo mnyaka wabeka lenye ingxenye yesibimo basebenta kakhudlwana elangeni futhi ngesikhathi tilimo setithengisiwe ekwindla bathatha le mali base bagibelisa bheni lomncane esitimeleni futhi bamthumela kudokotela bakwenta lokumhlinza kwaba impumelelo futhi uma abuya emuva bonke labo makhelwane babuthana lapho ngesikhathi bheni lomncane ehla esitimeleni akhe lamancane emehlo lakhathimulako akhanya waqala kukhala wamemeta asabuka buso babo nomunye webaholeli wathi ndlothana kukubite ini lokwenda lokuhlinzwa na wathi mnumzane angathi kuthi kubabite ini labantu laba kodwa ngiyathokoza kakhulu kuthi ngiyabubona buso babo lababhadale le mbadalo nguleyo ndlela lesivela ngayo angathi kuthi kwambitani uNkulunkulu ngiyathi kuthi wanginika lokuhle kunako konke lebekanako indvodzana yakhe kodwa ngigcwele kubonga kuba nalokubona kwakamoya kuthi ngingakhona kubuka ebusweni bakhe nekwathi kuthi wangifela angathi kuthi kwambitani yena asinandlela yekukulinganisa le mbadalo yinkulu kakhulu bengingeke sengikutshele kuthi ikanjani kodwa ngibonga kakhulu ngiyathokoza kakhulu kuthi ngandlela thide bengingaboni sengiyakhona kubona manje ngiyathokoza kakhulu kuthi ngesikhathi iMayo Brothers ingitshela kuthi sikhathi sami siphelile ngesikhathi bodokotela bangitshela kuthi ngingeke ngisaphila kade eminyakeni lengamashumi lamabili nesihlanu lendlula ngiyaphila namuhla angathi kuthi kumbitani uNkulunkulu kodwa ngibonga kakhulu kuthi ngiyaphila ngake ngaba soni lesiboshiwe esonweni nebuhlungu lobuningi benhlitiyo ngesaba kufa kodwa namuhla kufa kungcoba kwami haleluya kungangiletha kuphela ebuthwaneni bakhe lengimthandzako kuthi ngingabuka ebusweni bakhe wagucula lendvo ngekuhlimba wathatha inhlitiyo yami wayenda kabusha ngiyathi kukhona lokuthide lokwendeka kimi ephepheni kuleli kwindla leliphelile eMansota bekunemfana lomncane lowathatha libhayisikili lakhe waya enkonzweni ngalokunye kusa kusonto sikolwa lenye insizwa kubomakhelwane bengenamsebenzi nasonto sikolwa yathatha singanisayo yahamba yoyintshuma echweni nale ndvodza bese indvodza lekhulile yefika echweni lelincane yawa beyihleke lomfana lomncane kuloko kusa asewuka ngemgwaco yatshela lesingane sayo yathi leso sicuku setinhlanya ngale kulelabandla Futhi ngesikhathi iwela kuleliqhwa lesingane sakhe besikhashane naye besilula savele sahamba kodwa uma lensizwa isukuma lapho yabeka imkhono yayo kuleliqhwa yase ingasasebenzi yase iyalenga kuleliqhwa lendombi yakhe yedama kufika kuye kodwa lendombi yayesinza kakhulu yephula leliqhwa wayimemeta wathi biyela emuva biyela emuva utowela ekhathi futhi sitomita sobabili wamemeta wakhala futhi akubanga khona lokungamsita emva kwesikhashana ethule egqumeni kweta lebhayisikile lincane ligaya umfana lomncane nelibhayibheli ekhwapheni lakhe weva lokumemeta lokunengi futhi waligijimisa libhayisikile lakhe lelincane wabeka libhayibheli lakhe phansi wase ugijimela etikweliqhwa wakhansa ngesisu sakhe lesincane ngetimpahla takhe dakanokusho waze wakhona kubamba imikhono yale ndlotsa futhi wachubeka nekumdonsela emuva ekhathi waze wamkhipha kuleliqhwa wagijima wamisa imoto babita i-ambulensi yamyisa esibhedlela emva kokuba sekahambile wabhadala le ambulensi wabhadala abodokotela ngemijovo yenyumonia netintfo langabe watithatha weta kulo mfana lomncane wathi ndvotsana yini lengukweneta yona wathi kude wathi ngikukweneta kuphila kwami kucabange nje imali beyingeke ikhone kukubhadala bekukuphila kwakhe ngule ndlela lesifanele sitivele ngayo kuNkulunkulu hayi kuthi sithenge indlela yethu ngalokudzide kodwa sikweneta uNkulunkulu kuphila kwethu ngoba besifa futhi sicwila esigodzini sesono uNkulunkulu waphonsa imikhono yakhe nesembatho wangembathisa bengicwila ekujuleni kwesono ngikhashane nelusenze lokuthula ngingcoliseke kakhulu ekujuleni ngekhathi ngicwila ngingasayophinze ngiphakame kodwa inkosi yelwandle yeva kukhala kwami lokulusizi emantini yangiphakamisa manje sengiphephile ngemkweneta kuphila kwami wena umkweneta kuphila kwakho umkweneta kuphila kwakho kumkhonda hayi kukunikela kuhamba-hamba lapho futhi uchosha ngelibandla lakho lelihlelo hayi kuhamba-hamba lapho futhi ugceke labanye kodwa kwetama kukhonda futhi usinzise labanye bese ubaletha elwatini lwenkosi Jesu Kristu Indvotsana yelulahleko sengivala ngahle ngisho lokho ngesikhathi seyichithe konke kwakuphila kwayo lifa leyise ngempilo yayo lengalawuleki futhi ngesikhathi seyibuya ekhaya yayikilalele ehokweni lethi ngulube yase iyasanguluka yase ithi ingakhe tisebenze ticashiwe babe wamlanato letinalokwenele kuthi tingabeka eceleni uthi mina naku la ngikhona ngifa ngekweswela kubeke wetama kuthi angathi ingabe nginayo yini imali lengingabhadala ngayo babe lelengiyichithile ekubalekeni nayo kodwa bekayahli imvelo yababe wakhe wase uthi ngitosuka ngiye kubabe wami babe akazange athi awume kancane ndotsana ngabe sewubuyisa le mali yami kambe cha akazange sekambeke licala ngetono takhe bekathokotile kuthi sewuyabuya bekathokotile kuthi usangulukile ngoba bekayindvodzana yakhe bekangumntana akhe lucoko bekathokotile kuthi bekasendleleni leya ekhaya manje akazange aphasise sono sakhe kodwa bekathokotile ngesikhathi isanguluka ithi ngonile embikwa uNkulunkulu wami nasembikwa babe wami ngiyosuka ngiye kuye kuthi ngesikhathi ayibona isesekhashane wagijima waya kuyo wayanga wase uthi bulalani lithole lelikhuluphalisiwe ngaphandle kwemali lethani ingubo lenhle kunadodonke ngaphandle kwemali lethani indandatho ngaphandle kwemali yifakeni emnweni wayo asidle sinathe futhi sethabe ngoba lena ndotsana yami beyilahlekile futhi manje seyitholakele beyifile futhi seyaphila futhi asithokode ngayo
May I say this, friends, to close? The only thing.
Ake ngisho lokhu bangani kuvala. Into kuphela le nelisako, into kuphela letikhona. Tintfo kuphela letinhle letikhona ingeke yatsengwa ngemali. Titipho tamahala taNkuluNkulu ngaJesu Kristu. Kusinziswa kwemphefumulo. Intokodo, wotani nidle futhi neneliseke. Kungani nini nichitha imali kuloko lokungesiso singwa na? Futhi nisebenzelani into lengenelisi na? Nilalelisiseni futhi nidle loko lokulungile. Futhi akuthi nemphefumulo wenu wename ngekukhuluphaliswa. Beka tindlebe takho futhi ute lakimi ulalele nemphefumulo wakho utawuphila. Futhi ngitokwenda sivumelwane saphakathi nawe. Ngisho nemusa loqinisekisiwe lomnengi waDavide. Donke tintfo letikhonsako, donke tintfo letikahle, donke tintfo letithokotisako, donke tintfo letiphakathi timahala futhi atikubiti lutho. Ekugcineni kwekubhalwa kwale ncwadi lena kwathi noma ngibani ofunako akede futhi anathe emandini emithombo yekuphila ngesihle ngaphandle kwemali ngaphandle kwembadalo. Kungani nichitha imali yenu kuloko lokungenelisi? Futhi vumelani lento sibili lenelisako ngesihle ihambe ingakagcinwa nguwe na. Asikhuleke. Nisethulile futhi nisemkhulekweni. Ngabe ukhona lakhathi kulesakhiwo manje ekuseni? Labo labangakaze banathe kulowo mthombo kuthi tifiso talelive sisesempilweni yakho futhi ungathanda kuntshintsha indzawo yakho yokunatha manje ekuseni noma kusentshetiswa kwemali yakho. Ungathanda ukuthi uthenge kuNkulunkulu ngaphandle kwemali, ngaphandle kwembadalo. Luju nelubisi, intokodo teliwayini. Ungasiphakamisa yini isandla sakho uthi ngikhumbule mina kethu Branham usakhuleka. NkulunKulu akubusise mnumzane. NkulunKulu akubusise mnumzane. NkulunKulu akubusise Thathe. Ngabe bakhona labanye labangathi ngikhumbule mina kethu Branham usakhuleka.
Some of you young people.
Labanye benu nine bantu labasha, ya. Lenichitha kuphila kwenu la mahora make lawachithile akhulekela nini nababe konke lokufundisa lokwentiwe kini kepha noko nikubeke eceleni kutolalela kuhleba kwadeveli manje nilangathelela umculo welive indvote live uthi niyasanguluka njengendvodzana yilahleko ehokweni lengulube. Ungasiphakamisa sandla sakho Thathe mnakethu uthi NkulunKulu ngikhumbule ngende ngisanguluke manje ekuseni. Ake ngite endlini yababe akukubithi ngisho nayinye indvo ukulinzele. Akukhathaleki ukuthi wenteni noma tona takho tibovu njengalokhu ububenze. Titawuba mhlophe njengelicwa, tibovu njengengadi, titawuba mhlophe njenge oya betimvu ngulabo labasebukhoneni bebuNkulunkulu labathophakamisa sandla sabo na labo labagulako futhi bathingile thani ngingiwele esigodzini sathane we wende lokubi kimi umkhubatile futhi wangenda ngagula noma lokuthide. Ngiyafisa manje ekuseni luketane lwaNkulunkulu lokukholwa futhi luhambe lungene enhlitweni yami lolutongi dronsa lungikhiphe kulomgodi njengale ndvotha egedeni lelibitwa ngalelihle. Akamisani tandla tenu. NkulunKulu anibusise ngamunye. Nkosi, ngiletha kuwe kuleli hora labo labaphakamisa tandla tabo kuwo kuthethelelwa kwetono tabo wena uNkulunkulu futhi uNkulunkulu yedwa khona lapho bahlethi khona manje kulapho la ukhulume nabo khona kulapho la ubacacisele khona ukuthi bebasephutheni. Uma livi selitholile indzawo yalo namoya loyingcwele aqala ukukhuluma futhi athi usephutheni jika ubuye futhi kuNkulunkulu babe futhi baphakamise tandla tabo kukhombisa ukuthi batifuna baphumile kuleli hoko lengulube lasemhlabeni kuthi babuye endlini yababe lapho kunalokunengikhona lapho bangeke bathingeke balethe lutho. Njengoba lo sonkondlo akubeke kahle angithi nalutho etandleni Galula nje esiphambanweni sakho ngiyabambelela. Kwangathi bangeda kamnanzi ngokuthi thoba futhi bathinzeke futhi banikele timpilo tabo. Uthi utoletha ingubo lenhle kunato tonke nendandatho futhi uyifake eminweni yabo. Bese ubondla ngemana yeliwundlu lelihlatshiwe siphe kona Nkosi. Kuna labo labagulako nalabahlaselekile bathingile. Sathane ubaphonse ekhathi emgothini akungabateki kweswela imali yekuhlindwa lokunenge akungabateki mhlawumbe nabanengi babo abakhonanga ukuthi bangahlindwa mhlawumbe nodokotela akakhonanga ukuthi angakhipha lesisusa ngisho naloku anemali lenenge kodwa wena uNkulunkulu futhi ngiyakhuleka ukuthi kulona leli hora leli nje ngaphansi kwelugcobo lwamoya lwengcwele lohleti khona lapha manje ekuseni kuthi utophilisa wonke wonke wabo kwangathi bangaphiliswa kusuka enhloko yabo kuyofika etinyaweni tabo lonke licashada uma bangenayo imfokodo insindiso yabo abasakhoni kuyijabulela nhlobo njengoba David asho wasendulo buyisela imfokodo yensindiso yami kwangathi bangemukela imfokodo nenjabulo yekuhwalala kwabo nekukhathala ngoba wena ulidwala even lelo misile Uluphahla ngesikhathi sesiphepho uma devele aphosa konke kugula futhi aphonsa tinjumbane kubo uluphahla ngesikhathi sesiphepho akube njalo namuhla nkulunkulu ngoba sikucela egameni la Jesu amen
ngane nagamnanzi Jesu uyabita Ubita wena nami Nalogu sonile Unemusa nenzetelelo Utetelelwa kwako Negwa Buya ekhaya
manje uma ufisa kuda wotha lapha ngenhla ealtar futhi uguqe phansi singahle sikhuleke nawe sikugcobe noma yini lesingayenda nemukelekile
lenikatsele wotha lekhaya ne ubikelela nakamnanzi Jesu uyabita uyabita osoni buyekhaya
Niyamthanda na Teddy awusinike ishuni Ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala Ungalithola lelo na Ase silihlabelele inkatimulo yakhe ngaphambi kokuthi siguqule uhlelo lwalenkonzo umzuzu nje lokhu kukhonda umlayeto sowuphumile ngiyathokoza ukuthi niwemukele ngikhulekela ukuthi utonentela lokuhle ngoba kungisitile ukukhuluma ngiyakhuleka ukuthi lolugcobo lolufanako lebe nginikethwe lona ukukhuluma kini niwemukele ngelugcobo lolufanako lobe uthunyelwe ngalo kwangathi inkosi iwubusise enhlitweni yakho
kulungile
Niyamthanda manje valani emehlo enu sisahlabela phakamisani itandla tenu
Niyamthanda Ngoba wangithanda kuqala Futhi wangithe ngeli sinziso Esahleni sasekhalvari
Manje asikhothamise nje tinhloko tethu silihamishe. Niyamthanda na. ngabe akaphatheki enhlitweni yakho ngabe akukho lokuthithe ngaye lokuphatheka mbamba na ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala waphonsa insambo yekuphila eCalvary wayihuka enhlitweni yami ningakhohlwa umnakethu uKhumondi utosishumayelela kusihlwa busuku besidlo senkosi uma uyithanda inkosi woda landasi udle sidlo senkosi kanye nathi inkosi ithanda ngitobe ngikanye nani loyo ngumkhwenyana wemnakethu Thoni Isabel umnakethu Tom lobuya eAfrika indvodzana yakhe umfana lokahle ukahle sibili umkhristu loqinile umshumayeli lomncane lokahle
ngoba wangithanda kuqala futhi wangithe senziso esihlahleni sasekalvari
sisakhothamisa etinhloko tethu manje ipiyano itocubeka nkosi jesu silungiselela kungena kulenye inkonzo nkosi siyakubonga ngamoya lwengcwele lokhulume etinhlitweni tethu futhi siyajabula nkosi ukuthi usendele lokhu futhi kwangathi livi lakho lingeke labuya kuwe lilambatha kodwa kwangathi lingafeza loko lebe lihloselwe kukwenda kwangathi lingahlala etinhlitweni tethu tonke kwathi kuthi tonke tintfo letiphathekako netintfo letikhonisako tivela kuNkulunkulu ngaphandle kwemali ngaphandle kwembadalo singasokolelani-ke ngetintfo futhi sikwende indzaba yekuphila nekufa ngetintfo letitobhubha na ake sisokole kakhulu nkosi sisokolele tintfo letingeke tibhubhe letingenambadalo imbadalo ibhadelwe ngesihle nekubida kwemukeleka noma ngubani lofunako akede busisa lelenye ingxenye lechubekako yale nkonzo siphe kona nkosi futhi hlangana nathi kusihlwa busisa le nkonzo yembhabhatiso kwangathi kungaba nekuthululwa lokukhulu kwangathi labantu laba labatobhabhatiswa egameni lendodana yakho lethandekako inkosi jesu kwangathi bangagcwaliswa ngamoya longcwele kwangathi labantu laba labaphakamisa ethandla tabo kuphenduka manje ekuseni etonweni tabo kwangathi bangeda bangene etimphahleni tembhabhatiso bese bangena echibini futhi bafakaze kule live kuthi bathethelelwe tono tabo futhi bayabhabhatiswa kuze basuswe encwadzini siphe kona nkosi bani nemnakethu uKhumondi kusihlwa asasilethela umlayeto lomusha lovela esihlalweni mgcobe ngamoya longcwele bese uba nathi sisadla sidlo senkosi kwangathi tinhlitiyo tethu tingahloba futhi tibe msulwa kwangathi kungeke kwabakhona kungcoliseka kithi kwangathi ingadi yajesu ingasihlanda kuso sonke sono siphe kona nkosi gcina kugula kungekho emkhathini wethu futhi usiphe intokodo nekuthula ngajesu kristu siyakucela amen
Nyasanza.
Niyamthanda na manje phakamiselani itandla tenu kuye
Nyasanza.
Ngoba manje yelulani sandla uchawulane nalomunye loseceleni kwakho
kwekucala
uma bengingafa namuhla ngiyamthanda
futhi phe
kunjalo finyelela yonke indzawo lapho uchawule tandla
nsinziso eCalvary
kulungile mnakethu Neville ngelivi lakhe kulungile